Endoda, endoda, ucima ugesi ngiyaxhophela.
Ey baba, umancane ndodaza kulalela kanjani nje.
Yini, sebusuku nje o-12 manje, yini? Hlaleleni.
Ey baba, indoda ngicabanga ngale exam fethu uthandeka fethu. Ey, indoda.
Yini, ungazi ube ne-stress nje uyihenge, yini, okahle amantombazana.
Ey pranga, ngiyithanda le ngane fethu. Yazi, namanje futhi ngisayithanda. Ey kodwa into engiyenzayo.
Ey nawe, ave uwathanda amantombazana.
Uthi ngicinge fethu. Ngixoxele nge-ex yami uthandeka sasingeve sithandana into yethu ngeve incomeka ukushada kwakuyiphupho lethu ngithi ngizofezeka kodwa nkosi ngangingazi ngizogcina ngokuphoxeka kusukele high school lapho saqala ukuthandana izinto zisihambela kahle sasingakazi saxabana we were there for each other every time umasidingana lalingakazi liphele usuku singazange sabonana sesifunda umatric ubusuku bonke sasingalali sibhizi sifunda then saphasa bajabula nabazali sekumele ngevasithi ekhaya bathi ayikho imali nami ngazama ukuhlanganisa ngaplayela amabhasari but akulunganga phela ekhaya silala ngophuthu uthandeka abazali bakhe bayomfaka emangusuthu inhliziyo yababuhlungise ehamba kwaphela ukuvuya but wathi uzoyiphatha kahle angimlinde uzobuya wathi ngokulinda wathi uzobuya wathi soze ungishiya wangithembisa kanti wena udlala uthandeka wengeza umshini nami ngimfonela njalo ebusuku ekuseni nasemini hlezi ngifuna ukumchecka nje ngizwe ukuthi sithini ngingenaso nesikhathi sokufona ngimane ngifone lo minini waflopha ngokujoyina abangani abathanda ubumnandi bathi akakhohlwe mina bazomtholela indoda eblind i-BEE elihamba ngo-ode liphatha amarandi nangempela wayiphila leyo mpilo yize engathandi washintsha ongeke uze umbone egibela itaxi wayesenendoda yakhe evele imkhiphele ko-Max Friday yamthatha indoda yamvakashisa kwayo angakhathazeki nje ifuna abone umuzi wayo bafika endlini baqabulani bangena ekamereni bagijinyelwa imizwa baphosana embhedeni wagxuma uthandeka wathi baby mina ngiyahlolwa lapho indoda isakhuzeki yathi lo ushida ngukholwa bagcina belalile luthi ukusebenzisa ijazi ubeyivajini uthandeka umbhede wonke ugcwele igazi wadunyelwa ikhanda ngisho igama engasazazi emva kwa-5 months ethi uyo-check wathi uthi unengculazi
wathi ngokulinda wathi uzobuya wathi soze ungishiya wangithembisa kanti wena udlala udlala wathi ngokulinda wathi uzobuya wathi soze ungishiya wangithembisa kanti wena udlala Linda wathi uzobuya wathi soze ungishiya wangithembisa kanti wena udlala udlala
uthande wahamba wathi angilinde uzobuya ngahlala la ngangashela kanti nibhizi bayibusisa eThekwini basesebuye zaxuyafa udoda yazi amantombazana.